Talata sappo e nayi lewru avril hitaande duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso yande joyi e mintaji sappo e joyi habaruji studio Kalangu e fulfulde ɗi min Ali Ñalli Abdoul Mouni yettinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hannde haalan dow raaɓu ñaw coronavirus. Himɓe leydi Niger lasojina e jeegom ñawti hannde nida en daari. Ɗum ndu waddi ko tammude no ɗon no heɓo yaade yeeso. En nanan du fa hannde ceedaku ko Hadji Ramata ñawɗuɗo ñawirɗo ñaw coronavirus gu, amma hannde ñawtake waɗi. En kalan du ni fa hannden dow gulu tesam maraɗi mawɗo ton annden hankin fa warde hannden du ni ɗum annda ko waddi gulugu. Yewtere pindinol studio Kalangu hannden waɗan dow riwru ñawtawangu nder ñawuji gonɗi no bara cukaaɓe ɓe gaɗa duuɓi joyi sanne ɗo annden nder leydi meɗen hano no fedde OMS fedde leyɗe duniyaaru hawjino filla cellal himɓe haaliri. Ministère leydi Niger kawjiɗo filla cellal nder andinore mum ni kenga wi'i ko nanguɓe coronavirus heɓe sappo e jeenowo heɓa ton e nden dimma odu nanguɓe hannden ni waɗi hano himɓe keme joo e lasoji ɗo e jeetato, himɓe sappo e tato ma e nder maɓɓe himɓe lasoji nayo e jeegom ñawta. Hannden ni ɓe gonno ñawtoɓe e nden no tawa hano himɓe keme nayo e lasoji nayo e jeenayo. Madame Soumana Ramatou biyeteɗo Hadji Ramatou debbo noon mo duuɓi woygu e ko deki debbo du noon tawaɗo ɗo e ñame he jonde. Hadji Ramatou oɗu ni ñawirino ñaw coronavirus wakkati o tawano gaɗa suka makko ton enden nder hôpital mo ñame. Hannden du ni debbo o enden o ñawtake omo wuro makko omo jooɗi, amma o natata himɓe sey to waɗi balɗe seɗɗa. Nani ceedaku makko goo waɗani Moussa Hassan e téléphone ngam famtunde himɓe.
Hôpital lay ko reizan kabanda
wono de ndey hôpital ni hadde biya tan ke um nyogum gada mayde no o ara an sey en yofime ma ngarti wuro balde tati sey na on ummino hakkillo sukabe ummi e noddi doktorobe e gari e jari en ton e reference mi nyamata mi yarta kunu tan jartami kunu ommo illa mi yari um sey estoma ummanoya chaka jamma na on ummanoya noddo mi doktorobe e gari dogudu e gari gatine lengal e gatine serum gada majjum nammi dama e nangi ya nyanyelendi e jofiya nyanye dimash gada e jofiya jamiya fami wodi sudu ko joddatami ton wura am e batina minata da suudu on mi jooɗo, amman ni illa ko e jofoya minanta cellal fuu e ɓonno am. Mi yetti Allah e himɓe gari ngam kaɓɓe ni gakkiyan sammi.
Gan ko loktoroɓe gattato gam ñawtude himɓe ni hana tawede e juuɗe maɓɓe illa subaka fa jippaki golle hanono docteur Oumou Ramata mo hôpital ñame haaliri ɗum loktorojo du noon tawaɗo nder fedde singane ganduɗo didde ñawtude nanguɓe ñaw coronavirus gu enden gan ganguji ɗi ni no haaliri ɗum nde en giɗari no bawi gaɗi woɓɓe raaɓa ñaw coronavirus gu gam ɓeydari se kettinoɗen ko o wi'i Mariama Kenda gam famtinde himɓe.
En réalité, le port des gants.
Himbe gattobe gants on ga hisina ko e mabbe nyawgum idum wodi sanni idum meema jahobe tanto godube nyawgum na meemebe yere ko godube nyaw on meemi ka e ma ille e kanti ko e gaata ibe bawo ittugo dum e kibina de buri amma gattede dum ga hisina horo mun tan e nyawgun den imo wawi wottango dum goddo gan idum yinti e jungo makko ima yaha ma meema jonnyow meemi ma anna na ma meema godudo nyawgon den ma yinte ma lotata juudo makko imo wotta dum de jiba makko ma itta na imo mem portable ji makko na gitta makko hinar makko umfu mo re no ma lotata juudo makko gada meemugo jonnyow on den na yero ko wodi nyawgon den imo wama meema goddo ma raabono on nyawgon.
Ça veut dire que vous avez transmis le virus.
Gueɗire wittine nde enden bureau UNICEF mo maraɗi hano bureau fedde leyɗe duniyaaru hawjino filla jinganade hakke cukaaɓe waddi kaataje are lotirɗe juuɗe ko watta kulle keme ɗiɗi waddi hokki ton enden comité cingaɗo maraɗi ganduru didde raaɓu ñaw coronavirus gu enden to docteur Amadou Alassane Cissé balla kani waran wallira durogo waɗa sembe. Nani ko wi Mohamed Mamma gam famtinde himɓe.
Nous savons que le coronavirus n'a pas de
miɗen andi ko ñaw coronavirus gu wala tuugal ngal himɓe gaɗani ngam kisa, amma himɓe no bawi kisiraɓu ñawgu nde ni tittinkinake kokki lotol juuɗe e kaatare sembe nde himɓe acci cunkotirol nde ni himɓe gaɗiri ni du fuu to kisan sarri ñaw coronavirus gu ñaw wongu no raaɓa himɓe nder duniyaaru ndenne hannde min gaddi are ko loto juuɗe min gaddi kaatare du min kokki mairie ngam wallirde himɓe are ɗe jaare nder loktoroje e to gollirɗe ko watta nato na burtoto do fu lota juude mum
100 fois qu'on entre chaque fois qu'on sort d'une structure publique.
asawe sappo e goho lewru avril hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e lasso cukaɓe ummatore région ñame ɗuɓɓe gari kokki ƴiƴam en ɗum ndu gan notade danede fedde cukaɓe ummatore leydi Niger watti yaade he mabɓe. Gattol danegol du ni waɗama dalilade en daari illa ñaw coronavirus wawgi ɗo enɗen nder leydi Niger, himɓe acci hude ton enɗen kokka ƴiƴele mum. Nani ko Li Moussa ardiɗo sarusi kokkol ƴiƴam mo ñame wi'i Olivier Assogba vi gam famtinde himɓe.
Vraiment y a eu des répercussions parce que la
ɗum waɗi hono ko jiɓiya sabu garol himɓe ngol ɓuyteke sanne tawi du no woodi hono laabi koƴaɗi ko tabintinanmi on ministére hawjinde fille cellal waɗi gam batte to himɓe jaa daɓodira e ƴiƴele muɗum en ɗen. Ñande goɗɗon warwan gaɗa haaje ƴiƴam gattenɗa ɗum, jonka koɗo anda woni ñalande e to ɗum hewtoto neɗɗo. Kokkol ƴiƴal ngol hunde moƴƴude sanne, noon hunde du konɗon yettininde noon enɗan ndenne neɗɗo waɗa ɗum hokka ƴiƴam mum no foti fou gam batte fabade
un peu donner de ce liquide précieux qui est le sang.
Nder région Tilbéri himɓe reata gon no ciriyo gam ferude no kuuje mum. Misali nder département Ayru waɗan ɓaale ujunere e lasoy ɗiɗi e ɗiɗi, Tilbéri waɗan ɓaale keme jeegom e sappo e nayyi, to rodi to wandan ɓaale lasoy tati e sappo e nayyi, Abala ɓaale keme nayyi e sappo, Tera ɓaale lasoji nayyi e sappo e ɗiɗi. Hanano bureau OCHA Niger fedde leyɗe duniyaaru hawjino filla waddande himɓe balla haaliri fa wara du sappo lewru avril hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso, himɓe inates e ko fiili ɗum waɗoɓe himɓe ujunaji sappo e goho e himɓe sappo e joyo peri gari nder département ji biyaɗi ɗi enden. Konu caka sogeji leydi Niger he ɓiɓɓe bomɓe ɓeydu ni woni dalila perol maɓɓe gol enden. Hankintesa maraɗi mawɗo wuli nder gulgudu ni waɗan bitigaji ɗuɗɗi buluɗi gam waɗan butigaji woronja e kodeki ko wuli fa warde hannden du dalila gulgu andaka. Miccintinen himɓe du ni ko waɗa lewru ni hannden ko bitigaji tesan maraɗi ɗi enden Yasin ɗi enden ɗi buli gam ɓeydari se kettinoɗen ko Mohamed Mamman Siriani en.
En tawa kanani wakkati yande nayyi e min ta capantati lasara nde wonno ko ngulu immi e ley tesam mawɗo mo maradi on endam Adamu fa gite mo no gadda gonɗi cottowo gude no endam omo haala no eno ɗum waɗiri.
Miɗen joɗini sey min mbiya hite ummake nder tesam ɗum. Hannden bitigaji ɗuɗɗi buli are du no kewi nder majji sanne. Tesam o du ni filla mum hannden famtinaki gulu makko ɗuɗi, seni Allah waddanamin mosolo majjum. Bonere kay waɗi hite gendu no wodi sembe.
Fa ɗum yetti yande jeegol alasara on endan mobilaji ñifoji yiite ɗin endan kañum e mobile goɗɗo ñifo yiite fa kollagalanaji piroji ko wari ɗon enda fu keppi hewtade yiite nge enda ɗum du konda ni ko waɗɗum woni ɓe mbi laabi woni walano heɓe ko yettoto fa to yiite nge wonno ñamato. Yerno Saydou Garba warjo syndicat jo e mobilaji ya warta mbiyete ɗum a dalci.
Les voies sont bouchées.
No kuje ɗen fu cukki wala lawol batu himɓe tokkira jaaha ñifa yiite gen wala mayɗo, amma bonner kay waɗi sanne. Ɗo tesam o du hana lumo non ndenne sigila o du no hani ƴewtine fondite. Tellotoɓe ɓen no bawi acce naata connira himɓe, amma ɗum haɗa cingol bitigaji ɗi
waɗi ni bitigaji kewɗi buluɗɗi fuɗɗu konno ɗi kew peppare cotteteɗe kano woni waɗi keɓaɗi kankay are ɗe burtinama fadde yiite nge yettade ɗum.
Alal bittiɗo loreji gaɗoji loreji laso e jeɗɗi adoɓeji himɓe are mumen no jara no gartira. Sogeji leydi Niger buli ton enɗan Chetimari région di fa hanono Congo. Alassane ardiɗo fedde jinganon région en loreji adoji himɓe no yaha no wartira kanhe are mumen fuude région di fa haaliri ɗum. O wi'i du ni fa hannden andaka ko saabi gulugu waɗa enɗan, fa hannden ni o wi'i ko filla o no caka ardiɓe région enɗan. Nani ko o wi Lawan Boukar gam famtinde himɓe.
Bamuji daɗin wannan abin da ya faru ba
ko wadi dum welai min fay seeda kala sabu min kam tawa kana Chetimari e jamma on ko be noddi kam be bi kam e motaji kojoji himbe Damasak ka e woni ko mbula dan enda dum du konna be bi ko be ngari fu be tawaina aw jobe yerto motaji konna ko ta pantati e joy kambe ben soge Niger non koy be landi be bi yalla tojo e motaji be woni yerto be kay bi kay en kay kanni be bi de tobe to ne ngoni be bi be to acce famino da be bi ha min jama on de on ka natin di modon da wana hala mon be nati motaji mabbe din o heddi hu be kawri din ton fu ɓe mbuli ɗum de ko kalanami noon ni koy motaji difa e motaji gagamari ka e gonɗon abadadu konɗon ɗi dartoɗi koƴa himɓe Damasak ene jaa eɗi garta
enda e motan difa adda motan gagamari duka nande sukeso a sukay en Damasa suɗo kososo.
He banniraw en ko heɓumami yiya ɗon tammilo
ananal habaru on natoy ɗum no
iri habaru oyano
ñawgungu woni wora himɓe dalleɗi yaasi fuu ngu yettoyke daggari mai
yeɗon haal dow coronavirus no
ey mana
minen maagu yettike ɗoto amen amman no woodi neɗɗo no waɗata hise e maggu
aha hokkam ɓeydaare dow majjum
lokotorooɓe jomɓe annal kokki shawara dow maggu neɗɗo loota juuɗe muɗum e makkataare faɗe laaɓa ne o deno ɗirlanano ɗojja waɗa ɗum nder soɓɓudu mum ɗon ma loota juuɗe maɗa faɗe laaɓa de a golliri tekkere no kibinaane nder buuri loota juuɗe maɗa kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte metar goto hakkunde moɗum e neɗɗo ɗale memude bisaji de ɗum wartike dole memum bisaji ɗin looton juuɗe moɗon boƴƴine ñandu moɗon fako ñaama loote yeyre moɗon to joɗoto ɗum ɗale natugo nder jama'aare ustire dille dille
aa to noy o anta kogal ɓiyan kenan
bannirawo miila e cellal ɓandu maɗa imma cellal ɓalli leñol maɗa
e gonga ma jam ɓonna am ɓuri komay mi yetti ɓeydaɗe gakkuɗaa mi hami batana bannira e amma
ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger
riwruno tawa nder ñawuji baroji sukaɓe ɓe gaɗa e duuɓi joyi da en daari duni fa hannde nder hitaane waɗan cukaɓe ujunaji joyo e laso e joo mayoɓe dalila riwrudu ende hanano OMS fedde leyɗe duniyaaru hawjino filla cellal haali riwru ni de nangi suka de suka on waddi lawaka loktorore ndiyam ɓandu suka on andan kan han tata sey o maaya hanano loktoroɓe pamtiniri de ɗume wawi waddude riwru e suka sey kettinoɗen yewtere Rahilatu Soumana e docteur Insa Solange Diori mo sarusi kawjiɗo filla cellal cukaɓe e inniraɓe mu'en ɗo nder huɓere ñame
suka yehi leddi laabi tati foy se laati ko moddino na ko salbino to ɗum woni dogguru sukaɓe ko watta ɗum e ɗum heewi senne ɗum saabi yamirore men arde men ga ana inna suka tinno muyinna suka muɗum e enni fa yetto lebbi jeego ko ɓuri wadde dogguru sukaɓe kon woni ko sehle cettoteɗe en nde suka ne yara um no dogguru
sanne
sene a wii ko selɗe enna joni kosanɗa e hoore mum woni wooɗa na gollitirɗe muɗum ɗe goni mbooɗa
hal gollitirɗe en jina saabu e gala e gollitire ne hani e gollirta e laaɓa joni na a hoƴi koye ete biberon on jomum yaaha winnane sooda ko wooɗi kannoon e gaɗata noon gaɗen du e gollirta ɗum laaɓal
seni suka fuɗɗi dogginde hono yehi ladde laabi tati ne hante fene safari na yalla inna on ne no woodi ko wawi wadde illu wurɗo enɗa sawra suka mum na
à la maison c'est possible si
wuro ɗon inna on no woodi ko wawi wadde ya sene hettinenke tinni ko waɗana ɗum kano woni illa suka fuɗɗi wadde daggurudu fa wa'i laabi tati to ko hani woni yaare to loctorore ƴeewoɗum no woodi jaati ley gure han joɗɗinaɓe gaaro walla men dow fi on ɗon nde suka fuɗɗi dogginde to fuu no wawi yarede holley ɗen ɗo na loctorojo to ɗen ɗenna suka on daggur no darete yalla ne setti e makko na setta e makko to setta e hem makko kay ɗondama heɓen safari no woddi konnam jiyam ko hawre e lamɗan e sukka koye ete sro e koye ete zeng ko woni ko hawrete e suka on hokke ne yara to ɗum ɗanno waɗen daggur gum waɗo dama ɗum ɗani men gon men ñamira himɓe
par le sro ele zeng c'est les deux produits que nous utilisons en cas de diarrhée simple
noyi wonno condi sukar e lanɗan ko hawra e ndiyan ɗum endan wawi gollirede noon
après chaque sel
wakkati fuuno mo o doggini mo hani mo hokkay ɗum mo yara so e mo wuyi yerde fuu mo hokkay ɗum mo yara fay so dogguru dum setti sanni en joɗon ɗo hokka mo fa waɗɗa bal ɗiɗi ma to dogguru dum dayre fuu sene hani a noon du mo yaare loctorore ni
au niveau du centre de santé
noyi wonno pamiton doggur ndu satti e suka on sanni
c'est beaucoup plus
goho fuu min gui en e guite makko luggiɗi konko e hoore makko o fuu mo huyfo huyfo jonka ma ɗenɗete tanno wakkati fuu ma tafa jiyam ma yarte kaden nanta en setti sanni sey suka on ne hinno ne fokkara
c'est un enfant même qui devient inconscient
to joni neni suka dogguru satti e mum sanne fa heɓay safare law ɗumi wawi sakkitade
la conséquence
deni allah waɗi dogguru du ne satti e makko sanni sani o soraka to en yettinanmo mayde ɗum saabi ne hani suka on soore law tinne ne hokke sro e koye étesin illu en yettanakimo e mayde
avec le sro avec le
bandiraɓe tiniɓe habaruji studio kala ngudo yewtere pindinol meɗen dow ruru sukaɓe kokkol habaruji meɗen timmata amma komin dilla min miccintina on ko battu joɗa haale studio kala ngu hande nder faransire waɗan dow dewlinol cukaɓe rewɓe illeɓe jonay e saɗormaji ɗiɓe jetta nder cuuɗi mabɓe mariama kenda kandu ardato batugu
ñande fuu kettine sigilaji studio kala ngu ala sara yande joyyi dow radioji ɗi golliditto e whatsapp ɗo lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeete jeetati capanɗe joyyi e nayyi
to on jaggitin sigillaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yiitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurna lobban e batu joɗa kaalen ko rewɓe yande jeego emin tagui sappo e joyyi
aljumare fuu batu joɗa kaalemo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
sowe alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde en fo potten faada studio kala ngu yaaɗo leydi Niger